Straight gangs around. Don't fall my dad.
Mara mwisho kuonana nawe, ulisema unitaki. Kaniacha kama fala mbele masela, ay, kaniacha kishenzi.
Baby, where?
Salewi leo mwono seme, unanitaka. Oh no no, baby, shakata mkataka. Salewi mwono leo seme, unaniwaza. Stop, stop, staki kuwaza. Nona heri, baki mwenya. Mi staki tena kusomba na nawe. Baby, chani baki to mwenya. Ni baki mwenya we. Baby, nimejoga na we.
Sikutaka kujua kama we ni mafiga bora mijiko nipate. Haukutaka kujua mie wa muhimu bora uniache. Esende he, wakana nyanga endi nyora usima. Elundi mbele, kari nakosa.
Nawe.